Buckley.
Kando kushoto kulia,
wewe nyota wangu.
Kando kushoto kulia,
wewe nyota wangu.
Nitamani mwengine,
wewe nyota wangu.
Ila mimi
nyota wangu,
ukanitota
nyota wangu,
ukaniliza
nyota wangu. La 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 la,
ukadanganyika
na wale wale wale.
Unasema mapenzi yanatoka Tanga, na wewe unatoka Tanga. Umenidanganya ukanifunga akili, kumbe mwenzangu unatanga tanga. Nimemwaga jasho langu
senti kuchanga changa,
nimejitahidi ila bado
ni majanga.
Mwenzangu huruma hauna, aha, maisha yangu unajua, hali yangu wewe unajua. Napoishi nyumba napanga, nisije pigwa kwa panga, nikaishi kwa pango, haukujali hadi tulizopanga, hadi ukavu.
Kando kushoto kulia,
wewe nyota wangu.
Kando kushoto kulia,
wewe nyota wangu.
Nitamani
wengine, wewe nyota wangu.
Ile mimi
nyota wangu,
ukanitota
nyota wangu.
Sinigunde kofu, ululu, tatona tobo, ululu. Nipilise sulubu, wanutungu tasua mjarabu, ululu. Penzile tulikoja, taratibu, alina chunusi,
ululu.
Usinitupe kwenye taka, tanifanya ade ade. Sinitupe kwenye taka, tanifanya ade ade. Sinitupe kwenye taka, tanifanya ade ade. Penzile tusitarari, taratibu tafika tandari.
Kando kushoto kulia,
wewe nyota wangu.
Kando kushoto kulia,
wewe nyota wangu.
Nitamani wengine,
wewe nyota wangu.
Ila mimi
nyota wangu,
ukanitota
nyota wangu.
Ukaniliza
nyota wangu. La 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 la,
ukadanganyika
na wale wale wale.
Kushoto kulia,
wewe nyota wangu.
Kando kushoto kulia,
wewe nyota wangu.
Nyota wangu, sitamani wengine,
wewe nyota wangu.
Ila mimi
nyota wangu,
ukanitota
nyota wangu.
Ukaniliza
nyota wangu. La 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 la,
ukadanganyika
na wale wale wale.
Wale wale
maju au sio? Tuko na Abu Sky Kenya. Pakima juu taratibu.